yande joy no wittodi emin ta chapande tati nani habaruji men ni e fulfulde di min Umu Umar janganta on dere ko e kibaruji men ni lawol Batukir Sale Batumun lawol chapande joy e jego ber firtama gada jura wuro ingal on keban fama do mun hokkobe habaruji noga e joy kamben fedde CNDH e dani andal der wuro Tilabiri yewtere men pindinol ni handen ni fantina dow no woɓɓe gonno miijira non ni ñaw coronavirus nangata suka tokko min on nampirtol haalaji der kibaruji men ngol Batu woni lawol chapanɗe joy e jeego ɓere ko Batukir Sale non ni ko wonno waɗe hande lasara Batugu firtama nder wuro ingal wuro gon no hewi ngolobi bomi e jimi di finatawaji tannanta nokku fu jadirabe amin Rashid Amadou Maiga e Talata Abdou Bahar fotti Sidi Mohamed o yewtidi e mabbe nani famaka o hokki
initialement avant
nden fijo Kir Salengo no yahan tan e gineno gam wakkati mo minister kawjiido muraduji on dere leede sahara jatana der kodorde denne hordore warde hordore non minister on yata yewti doide e durobe ben leytobe ummoto nadde der leede bandirabe duroide amma Allah e yaadu yeso kebaado gomnati muyi wadde fijo Kir Salengo nokku gotu gam non fu heba warde dum woni mana Batu handengu ndare hande tendeje ko wada kambe nokku to Batu watte miden godi cuudi nyibaadi lumo ankayni kulle kewde e to jolobi ndogata ndado ndira dum wari ko Kir Sale no wodi kulle mun finata waje
son proper patrimoine également
Batu Kir Sale de hitane hikkade fuddama hande lasara der wuro ingal do ardengal horejo leddi Mohamed Bazoum wuro gom moccinama ingo beegini no bandirabe amin jaabe to Batugu Rashid Amadou Maiga e Talata Abdou Bahar be jewtidi e wobbe gom
ni de kayna zo waji mi gardo non ƴoyde agadez min garana to fijo Kir Sale go de loreji no ngada ya warta mun e dem min garta gollude to fijo Kir Sale go golleji ko wattata jawdi kewdi watte der mu gadol nyamdu no sonna en ciottal neba essence en kawrital mangal non kanungal jogitede sana gam fijo Kir Sale go mi warta do fay ko wura amno
lalle gidani amma ba mo yon zo waji
jama'a da suke zuwa
nan bar barobe do endan tapata ko himbe gollidi e mu en sabu babe ciodi en neddo nyamdu na asansi na ko nande e mudum mojjerni non sabe Allah e majjum jama'a ne fu dun jabbiti to non juude fuddidi dun wala fu ko fijire
e kar mi wasadi
kamashi e kara tanda
rawani ko fiji Kir Sale go wadaka min nanay beddum fay seda hikka ko go don wada jama'are warta lumanke fu waddi are mun no heban chogo
iya seda ko
mi muyni wardo mi e hore am ganden mi hayn ton ni non to woddi bi mi wardo mi yira gite am fina tawa leydi enda batuno do inde durobe fu to himbe kolloto kulantareje mudum en
e de change
fedde daranine hakkeje ibbe adama tayabe CNDH der balde didi no wonno hokka hokkobe habaruji noga e joyi be Tilabiri e nyemay andal der Tilabiri hawra holla nyenyal dow ewtinade hokka habaruji labdi dartingo hakke bi adama dow fi rafidenako docteur Talibi Hamidou Moussa horejo hano fedde deno o hokki jadimin tarnan fuday fama
ici nous sommes là dans le cadre
do enda min tawa kenan der lawol beydude bawde hokkobe habaruji le golle mu on latibe kambe woni arambe durwi dobe hakkeji bibbe adama be be der wakkati rafke jorande nago no godi gollal mangal ko kani wadde gam dun tawa kenan hojude habaru moddi na dum fadde no hokka dum amma miden andi ko der jahanga ngal no wodi ko dun hedani gam de habaruji din kokkama no wodi ko dun nafirta bibbe wuro e bibbe bombe be gam idun laataniibe hunde yeynugol den ne dum wadi ko miden jidi hokkude lawol hokkobe habaruji wadde golle mu en der dowtanade durwande hakkeji bibbe adamaabe min cuba kina hokkobe habaruji nogayo en joyo yube nyamay e be region Tilabiri
la region de Tilabiri
sarus lady haujine e filla fonditol jawdi nonni wolle leleydi handen subana wadi kawral mun der gallu nyemay gan hokkugo fama dow tawkaaki gadaaki der kominigi sappo leedi Niger to jawdi ano wasateni nder leydi nonni don do tawa agades difa e tilaberi e zender nonni aliyo mahamadu o fantini jadime rafik attaher
wida gollon ko wada do fi jonde bibbe adama be kanyo arzuku konna wada kana ele kominiji ko watto nogay indu futawa kana ander mudum arzukuji na basen burtine don endan wida gongol hollini on himbe puddina famude do fi ko darto ko kaende ko jey ele arzukuji basen de nokuji mabbe de endan dum wonno do hember fu e be kanu kitede budi sappo joy jande de wonana du no wada gam batte himbe famude filla noy jonde himbe hani wadira noy arzukudu konna hani yehira nonon du fa hande hala hirnyereji ko watte yaade e rewbe du kondan no woni ele wiida gol ngada gol don du holli wi a faawar jonno heddi kulle gon no wade yaade e rewbe enda fu doggu dar majjon ko watta ko tawini himbe famtene ke faawodi ngada mun du rewbe ka e sukkabe ummatore tay ka en du kondan kebanama no natirto e do fi hojugol dabareji yaade
konsebe commune tanut nonni der region gender gadi portal mabbe alarba bittido be jettakina do itte cede petrol de commune on hebi no wada millionji chapande jeego o e jeego o kan hitane hikkade commune tanut hebi kadiri alla maire commune tanut fantini no cede de wollidirte ko watta bibbe wuroben be keba nafaka majje nani ko jadimi Zainabu Ahmadu waddi
zamu zo mu saki diba wannan
ngara min yautino sigila golle e labi kawrul jawdi ko golla der commune amin yadu yeso hebu der majjunduni min kebi ko watta milyoji la soytati e jeegom der itte cede e company gondo no wasa karanzi der leddi meden o enda woni hokka communeji company o duni fa handen de en dari itane fu hokkata itte de enda communeji di enda rawani ni milyoji laso enai e ko dekki kan woni ko commune amin o enda hebi cede kebaade de du tete non golle yaadu yeso hebu der burna himbe dundu sabi ko cede de enda kokka to himbe jaha bi o ko cede kebake fotebe joba itta cede be enda de en dari kejeta gada golle ko min amin o enda fu himbe joba itte mu dum woni hollude bi leeda ko minen dudde Allah jabi min gadan keddi bawde amin mu ina burna
himbe zanni ba cingol godom insha Allah
horebe leede CDAO gadi batu mabbe kenga 16 lewru septembre dum gonden dermu de leedi Ghana wuro Accra be kalana do filla lamu Mali Kalfina do sogeji e filla leedi Guinée der kawral mabbe galni be derni leedi Guinée der muraduji CDAO nonni fa lebbi jeego dum doni har ko ciewata lawol gotol gol leedi Mali do fedde CDAO jami e himbe Kalfina be lamu gun do itano kaddi tajanado lamu Khalifa CDAO janci ko horebe Mali nonni watti company leydi Risi nonni wara rena leydi Mali gam barke nyalane ittanane demokrasi delle e duniyaru 15 lewru septembre fedde kaden nonni daranina darakina gan dartina labi demokrasi der leddi Niger wadi batumun der gallu nyemay duudal horebe pelle jinganoje bibbe leddi do labi demokrasi be gari to portal gal be jeccakina do ko tuuga der batugu do filla demokrasi leddi Niger noy wontiri dum do wadi ni har ko je watta illa hano conference nationale nonni na batu joda kala ko leddi fuddi warande hande noy dum latori nani famaka awwal Umar Ibrahim takido e horejo fededen o fantini jadimin Faisal Boubacar
aujourd'hui nous sommes à notre 3e
hande min tande tatabal amin min tuuga kinadu kondani do kulle didi arande ni min bi min kala hala ono rezoji di won fuko di bawi wadande nyaadal yaade demokrasi on didabo ngeldu kondani min bi tiagal dubi chapatatni ko conference nationale wada dum woni ko hebi wada der mudum dum heddi wadede dum e jacci ko min cubani kuje didde du kondani wonno gam batte min kokka bi leydi Niger fu hala ko tawa tomo e do lawol demokrasi gol enda demokrasi leydi Niger hakika wonno yahanon kanon no tuugi sawru tafo ko jekkewde heban wadama ko duddu konda heddi ko wadaka dun sabi min noddo yaade e himbe leydi Niger be politiki kanyo halo nanane dar ko e mudun en watta ko tawe durongo yaare yeso to rena do bonnugol kullan treje kawtade arzu kuji leydi du konda ni to hoje no worsen este leydi do mere
et à la dilapidation des ressources du pays
der département do gonduci der wakkati dungugu dabbaagi din no gada nyaaw gilti e nyaawuji fereji gon raaboji gonduɗo nyanyal dow fi durgol. O wi durooɓe koƴa laaɓiɗi kisinta bisaji maɓɓe, noon ni ɗum dow farwaɗan goɗɗi haa no tuugal e ko nanndi ni. Docteur Sadu Moussa Dubu o hokki jaadimin Abdul Aziz ɗan yumma faama.
C'est vrai que nous sommes actuellement
gonga non jondo nimbe tawa kenana le ndungu fande ndungu gun yotta deno dunom laabi kanuno hojede de ko miden tawa chaka ndungu jondo no wakati non mo nyawde dabbaji woti denne yamirore de min gadanta durobe be kokka bode ko jaldi redu din chagal mudum be jejito tufu dedi arande funo wodi tugal ko nyaw jukke ko nangata dabbaji pamari e mawdi din kambe tugal appe ko hanuno waɗede gam no wodi duroɓe amin gere yahaɓe fato woɗɗi dow keri leyɗe nonni. Allah tan heƴi andude nyawdeji ko dabbaji ɗi mbawi wartididde e mum. Ko handi ni won ɗi dabbaji tufe ko hisinta ɗum nyawdeji ko wawi waroyde yaade yeeso.
Non no yewtere pindinol nin hannden ni min kaltan ɗo filla raaɓu ñaw coronavirus wangol mum waranden hannden ni woɓɓe tabbintinayi ñawgu woɓɓe ɗo no wonno sikka ena walla ka noonni ɗo nder leydi Niger. No ɓura hitaane ni ko neɗɗo arano heɓiɗa e ñaw coronavirus noonni. Ɗum ɗoni ko wattani laaɓal heɓe waɗini wonduɓe ñeñal dow filla ñaw coronavirus gu hokki himɓe fama ko na walla non ko hana hano dottiɓe tan nangata denne raaɓa ba raaɓaki ba sukaɓe.
Illa ko nyaw coronavirus gu naati sukaɓe ummatore hewɓe gaɗaynani hono nyaw non latingu nayeɓe tan won ko nangoto. Ɗum saabi ɓe gala eɓe tokkiti laabi kisinoji nyawgu endam ka haala jaati waɗi ko nyaw coronavirus ngu heppa e nder leydi Niger ɗo endam. Wakkati mo studio kala ngu lamdodir e ministre kawjiɗo cella ɓiɓɓe adamaɓe ɗo leydi Niger o holli wiide nyaw coronavirus ngu endam mboɗaki fe'e goto suka e mawɗo nayejo e nayejo fuu ka non woni ko wallote neɗɗo heɓa hisa nyaw ngu kam wonno tokkita de laabi ndenagu ndesa ɗi endam. Docteur Iliasu Maina Sara ministre cellaɓiɓe adamaɓe leydi Niger.
L'âge moyenne varie de
duuɓi hakkundeji ɓe ɗum ɓuri nangude kawonɓe duuɓi lasoji ɗiɗi e joyyi yottade duuɓi capanɗe jeɗɗi. Amma fey sukaɓe no gaɗa nyawgu gam min keeɓi faddaɓe lokotorore ndenne nimɓe kakkilo ɗo tano laabi cingaɗi ko hisinta nimɓe wattude ɗawre hakkunde neɗɗo e neɗɗo kamɓe lottude juuɗe mum e katare. Seni nimɓe keeɓi ɗowtanake ɗi laabi fu no wawi jaalade yaha warta ɓiɓɓe nyawgu nder leydi meɗe.
To makko loktorojo debbo mbiyeteɗo Maria Van Kerkhove gonɗo to OMS fedde leyɗe duniya hawjini filla ko darta cello ɓiɓɓe adamaɓe o miccintini wiide ke nyaw coronavirus ngu endani no torra suka e mawɗo fuu fa hande ni o wiidu ñande nyaw coronavirus o yi'a fama waɗi bayle bayle kewɗe ko waɗi yerno OMS holliri bayle ɗen endan haɗayi na walla ka endan no won turno ni endam ka non woni yimɓe hewɓe no miija hono woñƴitagol na walla ka endan ɓeydini ka sembe haɗiɗe konda safareji goɗon yottade to yiɗa ɗon. Docteur Maria Van Kerkhove mo OMS.
There are different types of wangol nyawgu no warda alamaji kewɗi e himɓe gam neɗɗo fuu fodde e duuɓi mum. Bani ko cukaɓe pamarɓe eɓe gaɗay duuɓi sappo e jeɗɗi nyawgu wala no nanga ɗum en sanne. Ɓiɓɓe nyaw coronavirus mo nanyi fuu torra gota kannino. Misali leydi Ingila jon en anne kolli ɓiɓɓe nyaw corona cakkitiɗi gaɗi semme wala du mo ɗi acci taykaki nohi waɗede gam annude no raaɓu kesugu wonno waɗira. Amma fa warde hannde ɗum tabbintinayi ko raaɓu kesugu ɓiɓɓe mum wala no nanga sukaɓe famarɓe sanne fodde ɓiɓɓe nyawuji ɗi
ɗo. Min danata habaruji ɗe e fulfulde.